Yahaya sura jawe didi, aya go ya ki jawe nai. Yesu ya mingirabe mudum. Gada dum, Yesu wadika ila kinder Lady Galili. Oida ila kinder Lady Yahudia. Gam ardi be Yahudanko en won beton, ebe lapita lawon no mbariritamu. To, charal humto luku rujingo Yahudanko en badake. Gam non, mingirabe Yesu warbe mbi imo. Alu wigere ndee, jaha Lady Yahudia. Gam tokku be mangia kude de kuata. Fujito ande e kotoe, huata esu de. Nde ahua kude kaidini de iri de. Wangin hore mada, gam duniaru fui uma. Ko mingirabe mako benma, be kola kimo. Yesu wibe, charel am wadaitau, ama onon, konjale charel ngel kanu ngel. Joni duniaru hebae ko wanyirita on, ama endu wanyayam, gam emiwia kude mairu de kallude. Onon jaye humtongon min miyahata gam charel am wadai taw. Gada o wii non o jodi nder Lady Galili. Aya jede de janguden e de metana en do habaru an Nabi Isa e mingirabe mudum worbe. No be kumpitirimo yaki humto lukurujingo Yahudanko en gadata konde hitande. De emo huwa kude kaidini de iri de e. O yaha humtongon gam o huwa kude kaidini de gam duniyaru fuyi amo mantamo teddinamo. Aya go, holli en no an Nabi Isa wadika yila kinder Lady Galili, emo wajina, emo ekitina imbe walde Allah. Ama o suri hore mako diga natuki Lady Yahudia watu nder Urshalima. Gam ardi be Yahudanko en emodi pe mape. Gon beton e tapita lawol no be mbardatamo. Gam dume e be kajamo. Gam kude kaitini de huwata. Hama e be tapita lawol no be mbardatamo. Hanju wadi an Nabi Isa de yida fitina. O natta inder mape. O suri hore mako o jodi inder Lady Galili. Emo ekitina imbe walde Allah emo wajina. E chara ngelbo. Humto lukuruji ngo Yahudanko en badake, yimpe fu etasko gam yaki ngo humto nder Urshalima. Kila goto yamai, humto lukuruji kadi. Yahudanko en denno, no be egga ibo fulbe, ko be ndimdai, ko be banga ibo fulbe. Misalu, bo an Nabi Ibrahim e an Nabi Yakubu, fu no be bangaino, ko be egga ibo fulbe. Ngo humto lukuruji ngo Yahudanko en, to en jangi nder attaura, nder deftere kude lewu yanko en, sura chapande didi etati, aya bo chapande tati etati, yaki chapande nai enai. En nanai, no alla e hore mudum, umri Yahudanko en, pengadaka waduki ngo humto ngo lukuruji, gam siftorki, no Israelanko en, watu pengono do lawol mape. Diga Lady Masar, yaki Lady Israel and Joni. Bengadi ka jota ki nder lukuruji, hardu bi arbain ko bengara nder Lady Kanana, wato Lady Israel anko endi Joni. Gam e charengel, to be bangi be kwadifu, se be nyiba lukuruji be njoto otonder. Har charengel be pangata, be paa yeso kadi. Nom bengadi ka waduki, hardu bi chapande nai, ko be kwada nder Lady Israel to bengoni Joni. Gamnon, alla wi an Nabi Musa o umra Israelanko en, bengada ka waduki ngo humto lukuruji, gam siptorki iri yadu mape do lawol diga Lady Masar yaki Lady Israel andi Joni. Be siptora no alla under mokere mudum, e baute mudum, reni be do lawol suribe wadibe Lady Kanana di bengoni Joni. Gamnon, konde hitande to sharel humto ngonwari, Yahudanko en, ebe mburto gureji mape, ko shudi mape, benjaha uro sheningo, benyiba lukuruji, bengada ka joda aki tonder, haya ntore go, ebe njodo onder maji, gam humtongon e hocha yontore go. Seto palde humtongon japake, to be shankito, becho o gureji mape. Gamnon, mingirabe an Nabi Isa kumpitimo, wiki, o ala Lady Galili, o natto ander Urshalima, to yimbe koto ender duniaru kaurata, gam humtongo o. Bembimo, alu wigere ndee, njaha Lady Yahudia, gam tokku ema angia kude de kuata. fujiddo ande e koto e huwata e suude. Nde a huwa kuude kaidini de iri de e. Wangin hore maada gam duniyaru fuyi uma anduma. Do'o, minyirabe an Nabi Isa e hokkamo shawari wiki. Nde Allah hokkimo baude huuki kuude kaidini de de huwata. O yahango humto lukuruji ngo yahudanko en. To yimbe fu koto e nder leyde duniyaru engara gam humtuki ngo humto. O huwa kuude kaidini de. Gam yimbe fu ngi'amo, mantamo, teddinamo. Donma gam tokkubemo ngi'a kuude mako kaidiniide be koloomo. Amma Annabi Isa noti wiibe, be njaha humtongon hanko o yahata, seto cerel yaadu mako wadi o yahay. Aya jeweego'o, yaaki jeweedidi, Annabi Isa wiibe, cerel am wadaay taw, amma onon ko ngele cerel ngel kaanu ngel. Joni duniyaru hebaye ko wanyirta on, amma min endu wanyayam, gam emi wi'a kuude mayru de kallude. En nani, ko minyirabe Annabi Isa ma ko laakimo, wiki hanko woni mo Allah liloy gam hisnuki duniyaru fu diga hakke. Amma sharel e wara to be ko laakemo, yimbe nganyaybe. Amma hanko de emo wi'a yimbe kuude mabbe kallude, be tuba, be ala hakke mabbe. Duniyaru wato yimbe e nganyamo. Hanjum wadi o wi minyirabe mako, joni duniyaru hebaye ko wanyirta on. Amma charel ngel koli donyam, duniyaru wato yimbe nganyay on. Gada Annabi Isa wibe non bendili. Amma hanko o jodi nder leydi Galili taw. Gam o wibe charel mako wadaye taw. Holli wondon Annabi Isa e hutira charel. To charel kugal mako wadai, o ummatako o huwangal. Do'o, Annabi Isa holli minyirabe mudum, na emo huwa kuude kaidinide gam yimbe mantamo ko teddinamo. Amma emo huwa kuude kaidinide gam teddinki Allah e holluki yidde Allah e yurmende mako to bi Adama. Kodum ekitinta en hande enen gajinobe e kuobe kugal Allah. Hande wodi wobbe gajinobe kuobe kuude kaidiniide gam yimbe mantabe tan amma na gam Allah. Nanon bo Annabi Isa wadi. Hani ekitoden diga ngikku Annabi Isa teddinen Allah nder kugal ngal o hokki en. Allah wallito en hokka en ngikku iringu Annabi Isa gam kuen kugal mako gam teddinkimo. Amin.